Singa ndega mwana wena Pangani rami Iku nishisi wana Nikuranza shitetano Mambo Ambi nishisi wana Shamina Shawena Mutatani jabushona
Elele Katangu Fazama zamini kuyamanyi Tuananu Tuananu Uma ingize lili
Never let go I'll never let you go Laka wena mini kumeche matato I'll never let you down Nita kondelela, nita kumelela Nita tisela, nita kondelela Ameshipika
Pangani lami Iku nishisi wana Nikuranza shitetano Mambo Ambi nishisi wana Shamina Shawena Mutajani chakushona
Tuanala Tuananu Tabu diza idi bankfish Oyo yo Ana mali Mara iwe na tena milwini ya min Shivula vula Na shichile Unga seke nito kweni ustahiamba yes Na kufela Na kupenga Tava igise ni wata hibaisis Yuzo kujas Yuzo impeke po Nikuranza mofu ni ngapimi